noma esinye isifungo kodwa uyebo wenu makabe nguyebo noqhabo abe uqhabo ukuze ningaweli ekwahlulelweni kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na makakhuleke kukhona owenamileyo na makahube
Let him call for the elders of the church.
Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona.
Confess your faults one to another and pray ye one for the other.
Vumani zona omunye komunye ukhulekelane kubani iphulukise ngokuba umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. U-Eliya wayengumuntu efana nathi wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani alinange emhlabeni okweminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha wabuye wakhuleka amazulu lana imvula nomhlaba wathela izithelo zawo. Bazalani bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye uyambuyisa. Akazi ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso, uya kusindisa umphefumulo wakhe ekufeni. Asibekele isono eziningi.
In the last chapter of the book of Mark,
Esahlukweni sokugcina sencwadi kaMarku, isahluko seshumi nesithupha, nevesi lokugcina lesahluko seshumi nesithupha sikaMarku ongcwele, sifunda la mazwi. Emuva wabonakala kwaba yishumi nanye behlezi ekudleni, wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo yabo ngokuba bengakholwanga lowo ombonileyo esevukile kufeni. Wayesathi kubo, hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo ababhaptizwe uya kusindiswa, kepha ongakholwayo uya kulahlwa. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami baya kukhipha amademoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baya kuphatha izinyoka, futhi uma bephuza okuthile okubulalayo, ngeke kubalimaze, baya kubeka izandla kwabagulayo basinde. Mkhuleko okukholo yakumsindisa ogulayo. Manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu emkhulekweni, makuthi thina sonke ndawonye ngendlela engeyethu, wonke umuntu ngendlela yakhe, asikhuleke umkhuleko okukholwa walaba bantu abagulayo kulokhu kuza. Bese kuthi-ke ngifuna ukubabeka izandla kanye namalungu, khona-ke sesenze khona impela izwi likaNkulunkulu elakusho. Isizathu yilapho engiya khona ngqo emlayezweni wami. Manje asikhuleke.
Our Heavenly Father, as we bring to you this song, the melody of only believe,
Baba wethu wasezulwini, njengoba siletha kuwe leli culo, ihubo likakholo kuphela, kungukuveza kuwe umuzwa wethu ngasezwini lakho, futhi njengoba abagulayo bexotshiwe ngokwezwi lakho, futhi manje sizokhuleka lo mkhuleko wokukholwa ngokwedlula konke kokwazi kwethu, ukulalela imiyalo yakho. Futhi siyabona ngishona sebuthakathakeni bethu, wena unamandla ngokwedlulele okunqoba ubuthakathaka bethu ngamandla nokulungisa.
And then we're going to bring the elders.
Bese kuthi-ke sizokwehlisa amalunga ukubeka izandla phezu kwabagulayo, sigcwalise konke ukuthunywa esikwaziyo esikunikiwe yinkosi yethu. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi sithole umuzi emehlweni akho emva kwayo yonke le minyaka sisazama ukulalela umyalo wakho. Futhi manje ngiyakhuleka naleli qembu elincane kulikhukusa njengalokhu usithumile ngokuba baswele laba bantu okhona lapho ukuba bakhulekelwe. Futhi sinikela lo mkhuleko ngamunye wabo. Wena uyazazi izinhliziyo zabo, futhi wena uyazazi izifiso zabo. Futhi ngikhuleka lo mkhuleko wokukholwa kanye naleli bandla ukuthi yena uzobonakalisa kubo sonke isifiso abanazo, kwangathi kungaba ngokoqobo manje nje. futhi kwangathi njengoba beshiya leli bandla namuhla kwangathi bangahamba njengo-Abrahama osendulo ebiza lezo zimpawu njengokungathi zazingekho lapho futhi ephika noma yini eyophambana nesibusiso esisicelile wena wethembisile zini lakho ukuthi uyofezeka futhi siyakukholwa manje ngala madoda wakhethile futhi wabiza ukuba abe ngabefundisi namalunga sizobeka izandla phezu kwabo njengoba besinjalo njengokungathi siyababhaphathiza futhi bagcotshiwe umkhuleko kukholwa unikeliwe nezandla zibekwe phezu kwabo sikhulekela ukuthi ukukholwa kwabo manje kuzobheka kuwe wo uNkulunkulu somandla futhi basinde egameni likaJesu siyakhuleka manje ngicela amalunga ehle khona lapha ngomugqa njengoba sibeka izandla kubo futhi njengoba ngamunye ebeka isandla sakho ku Nizo nginaka ngokuphelele imizuzwana nje embalwa uma nithanda ngizama ukungathathi isikhathi esiningi kakhulu njengoba ngibeka iwashi lami lapha ukuze ngiqiniseke futhi futhi bila ngicabanga ukuthi usekuqupheni ngakokunye ukugcina futhi uliye noJean abekho lapha ngakho ngifuna wena ukuba uma uthanda ekuqupheni lobu bufakazi engizobunikeza imizuzwana embalwa ukuba buthunyelwe kumfowethu uBoze o akucoshe lokhu
I wish to read this morning from the book of Saint Mark the 12th chapter we want to take a portion of this
ngifisa ukufunda kulokhu kuza encwadi kaMarko ngcwele isahluko seshumi nambili sifuna ukuthatha ingxenye yaleli futhi silifunde futhi ngoba liyizwi likaNkulunkulu elingcwele elimsulwa futhi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu usezwini lakhe niyakukholwa lokho na futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonezela izibusiso zakhe kulo njengoba silifunda futhi ngineqiniso ukuthi uzokwenza
And then I want to take another portion of his word out of Acts the first chapter.
Bese kuthi ke ngifuna ukuthatha enye ingxenye yezwi lakhe ezenzweni isahluko sokuqala futhi siza kufunda kusukela lapho futhi ngicela inkosi uma izonezela izibusiso zayo ekufundeni kwezwi layo.
Looking here I had a mark here
bengibheka nje lapha benginomaka lapha kwelami iBhayibheli ebengifuna ukufunda kulo kuqala kodwa angicabangi ukuthi ngingakuthola ngesikhathi nje ngixoleleni umzuzwana nje ngize ngikuthole uma ngingakwazi bengicabanga ukuthi benginakho
Jesus said unto them have faith in God For verily I say unto you,
what you go, Colonel Gungunkulu, the Nisilangi Tigini, Uma Uyaguti, Gulentaba, Ugulega, Ugangabaz, the Kizeniako, Gepa, Uko, Loguti, Loko Bushoyo, Buzo Gwenzega, Zagubana, Kokushoyo.
Now, over in Acts, the first chapter and the eighth verse.
Manje ngale ezenzweni isahluko sokuqala nevesi lesishiya kalombili kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema nase-iJudiya lonke nase-Samaria kuze kube semikhawulweni yomhlaba
I'd like to draw your attention to The word of the Lord this morning.
Ngithanda ukuninakise izwi lenkosi kulokhu kusa isikhashana nje futhi ngifuna nikunakisise kakhulu lalelisisani. Inani lalelizwi emva kweminyaka engamashumi amabili nahlanu yenkonzo yenkosi emsebenzini wayo nasezweni layo futhi emva kwalokhu kuyingiza onyakeni wami weshumi nambili wokuvangela emhlabeni jikelele futhi ngomusa kaNkulunkulu ukuhlangana namashumi ezinkulungwane zabantu futhi sibona inkosi yethu emikhankaseni yethu qobo inqoba manje njengoba ngibonile kuyo wongo kubantu abayizigidi ezimbili noma isigidi samakhulu amahlanu ezinkulungwane ndawo phakathi lapho emihlanganweni
I've come to this conclusion and of all of our efforts and so forth
ngifinyelele kulesi siphetho nangayo yonke imizamo yethu kanjalo akwenzeki ukuthi uNkulunkulu enzele noma yini abantu baze abantu baqale bazinze ukuthi ngabe kuliqiniso noma cha Awukwazi nje akunendaba ngibone imisebenzi ubuciko obuphisi obukhulu benkosi yethu ezwini obengachaza izwi kangcono kuna noma ngubani engake ngambona kodwa nokho awukwazanga ukubhekisisa uhlelo. Futhi nginakho engqondweni yami kulokhu kuza indoda ethile ngicabanga ukuthi inolunye lwezinhlelo zomsakazo ezizedlula zonke emoyeni kodwa kukhona ngandlela thize indoda ayikwazi ukwenzisisa uhlelo lwayo lo ngudokotela White.
A real teacher, but there's something wrong. I don't know where it's at.
Uthisha wangempela kodwa kukhona okungalungile. Angazi ukuthi kukuphi, unombono, unomqondo, unekhono, kodwa nje akakwazi ukwenza uhlelo luhambe ngandlela thize. Uhlelo analo lusezwini ngqo futhi lufanele luguqise izwe. Futhi ngibonile lapha esikhathini esike side sedlule eluzwili ngenkathi ngibona udokotela Mordecai Ham nezazi zezenkolo eziningi ezinkulu engizaziyo ongumshumayeli ongcono kakhulu kunomncane onamashumi amathathu nesishiyagalombili noma amashumi amane budala umvangelo nekhanda elibomvu owaphumela emsamo wadlula lawo madoda futhi ahlala esihlalweni esingemuva. Futhi wama lapho ngalobo busuku kwakungesuye oyedwa eshumini noma oyedwa ekhulwini umshumayeli amadoda ayehleze emva kwakhe nakuba wayenohlelo lukaNkulunkulu futhi waludlulisa uBilly Graham. Ngiziqaphelile lezo zinto futhi ekuziqapheleni ngase ke ngifika kulesi siphetho akunendaba ukuthi uyini uNkulunkulu uzofanele ahlinzeke izithameli.
And no matter if I could stand here this morning,
futhi akulendaba noma bengingama lapha kuloko kusa futhi ngiphilisa abafileyo futhi ngilethe abakhubazekile simweni sabe sijwelekile futhi nokho uNkulunkulu akekho ohlelweni bekungeye ndawo uNkulunkulu kufanele abe sohlelweni.
And any man is known his character.
Futhi noma imuphi umuntu waziwa isimilo sakhe, saziwa ngemisebenzi yakhe, akunendaba ukuthi ungubani, imisebenzi yakhe ifakazela isimilo sakhe. Uma uthathe umuntu kungakhathaleki ukuthi uzama ukuba muhle kangakanani, uma imisebenzi yakhe imibi, konke kulunga kwakhe ngeke kube yilutho nezwi lomuntu liyisici sakhe. Umuntu ukuthi izwi lakhe alilungile khona ke awusoze waba nokwethembela kulowo muntu ngoba izwi lakhe alilungile.
So therefore God our Father, his character and his
Ngakho uNkulunkulu baba wethu isimilo sakhe nemisebenzi yakhe kuyafakazela lokho ayikho. Manje siyazi ukuthi lomhlaba uza lapha ngomdali othile omkhulu ngokungeke nje kwenzeke kube yikho. Manje ngifuna lokho imizuzwana embalwa ukuba kube lula ngangokunokwenzeka kodwa ngifuna nikuthole ekukhulekeleni ukuthi umoya ongcwele uzokuhambisa ngo ekukhanyeni okungokwakhona.
If you would just look and see,
manje uma ungabuka nje futhi ubone izihlahla zikhula namagatsha namaqabunga ukuthi zifika futhi zihambe kanjani nezimbali yasehlobo ikwindla ubusika ihlobo ukhona kumele kube ngemuva kwalokho.
There could not be a tree.
Ngeke kube khona isihlahla ngaphandle uma kungaba khona ubuhlakani bokusenza isihlahla. Akunendaba ukuthi hloboluni lwempilo engaba kuso kufanele kube khona emva kwalokho ubuhlakani bokwenza kube yilokho okuyikhona. Manje cabanga lokho ngokuqondile manje ungakuvumeli ukuthi kukweqe cabanga ngakho ujule ngokuba uma uqaphela isifundo sethu sombhalo uJesu wathi uma uzosho enhlizweni yakho hayi ekuhlakanipheni kwakho akusoze kwasebenze lapho akunendaba ukuthi uzama kangakanani kukwenze kusebenze ngeke kusebenze ngoba kungokokuhlakanipha futhi kunesiphelo. Kodwa uma noma yini iyiphakade ayinasiphelo futhi yayingenasiqalo noma yini nesiphelo isiqalo inesiphetho.
But it's just those things which has no beginning. And all
kodwa nje yilezo zinto engenaso isiqalo futhi uNkulunkulu kuphela ongenaso isiqalo noma ungenaso iphelo futhi manje ke ukuba nalezi zinto ezineziqalo kwakufanele kube khona into ethile engenaso isiqalo ukuqala isiqalo Isihlahla sokuqala sake senziwa ukuthi njengaleso uJesu aziqalekisa lapha wathi akungabe kusavela sithele kuwe kusukela manje akungadli umuntu kuwe Okudingeka kube khona ndawo ukuthi isihlahla okudingeka sibe nesiqalo futhi saba nesiphetho lapho amagama ukuthi nisukela ezindebeni zalowo owalinika ekuqaleni waliyise kupheleni ngakho-ke niyabona ukuthi amazwi akhe aphakade kanjani
But we have just accepted the word on the intellectual basis and seen so many
Kodwa sisanda kwemukela izwi phezu kwezisekelo zomhlekani futhi sibone ukwehluleka okuningi kakhulu kwaze kwalethe abantu endaweni ukuthi abazi inhlobo ukuthi bakholwe yini baneziphetho eziningi ezixegayo enkolweni yabo yabo bagijima ngamakatsha ngale ndlela namakatsha ngaleyo ndlela ukufika ekugcineni nakhu zibuya zikhasa emuva Ukunyakaza kukhulu kuyaqala futhi baphume njengama Methodist ama Baptist nama Pentecostal nako konke lokhu futhi into yokuqala niyazi bathola umcabango omncane wengqondo futhi bagijimela egatsheni futhi banesikhathi esikhulu kodwa into yokuqala niyazi bazithola sebese kupheleni Kodwa okuphela kwezinto ezihlala isikhathi eside izinto zaphakade nezinto zaphakade ezinkulunkulu
Now if you notice
manje uma ngiqaphela umuntu owaziwa ngesimilo sakhe waziwa ngemisebenzi yakhe uma besiyocabanga ngendlela uNkulunkulu asibonisa ngayo isimilo sakhe ngemisebenzi yakhe unesimilo sakhe uqobo futhi wenza imisebenzi yakhe futhi uma ubheka imisebenzi yakhe ukuthi mikhulu kangakanani Manje ake ngiphonse inselele kube bonke osesayenze emhlabeni ukuthi bangakhele isihlahla esisodwa. Ake ngiphonsele inselele wonke osesayenze emhlabeni ukuthi angenzele ihlumele lilode elincane elilule lotshani futhi akunakwenzeka enhlobo.
Well, it seems like then upon thinking those things that there could be a placing by reading the word
Awubonakala sengathi manje ke ekucabangeni lezo zinto ukuthi kungaba khona ukubekwa ngokufunda izwi ukukholwa okungadlula imicabango yengqondo kungena enhliziyweni uJesu wathi uma usho enhliziyweni yakho manje zonke siyakhungatheka emiqondweni yethu futhi siyaphuma futhi sithi oh ngikubonile lokho kwenziwa yebo ngi futhi ngake ngakathi kuvele kugxumagxume kweqe nokunye nokunye kodwa kubonakala sengathi akukwazi nje ukuhamba kahle ngenxa yokuthi sizama ukuxubanisa ubuhlakani nokungaphezu kwemvelo akunakusebenzelana okunye nokunye nhlobo ubuhlakani buyosho into eyodwa futhi okungaphezu kwemvelo kuyosho enye
And any man that's ever led by the Spirit of God.
Futhi noma imubu umuntu oke waholwa ngumoya kaNkulunkulu akathathi imicabango noma yibuphi ubuhlakani kodwa uholwa enhlizweni yakhe ngumoya kaNkulunkulu akaqonde ngokuyikho abantu bathi ho kungaba kanjani na
Right now I'm getting letters and phone calls.
Njenga manje ngithele izincwadi nezincingo uqonde ukuthi futhi Branham ukuthi ubungeke uye phesheya kwezilandle na ngemuva kwakho konke lokho okukhulu kodwa kubukeka kumangalisa kodwa into ethize le ezansi ngaphakathi yathi qaphela futhi ngakho ke asibheke sikubonayo sibheka lezo zinto esingaziboni kodwa lokho uNkulunkulu akushoyo enhliziyweni Futhi uma besinganeka lezo zinto kangakanani ke ngokuphilisa ngokwaNkulunkulu uma uNkulunkulu yenze isithembiso futhi sigcilisa kwehanga elizweni awu yikuphi okuhle esisengakudingela ubuhlakani na Angibheki ukuhlupheka kwami angizibheki izimpawu zami ngibheka lokho uNkulunkulu akusho ngakho ngoba impeleni ungubazi nobazi yophakeme uma udokotela eshilo ukuthi nokuthi manje uma uzama ukukhohlisa lokho ngeke kusebenze uma uzama ukuzindla ngakho engqondweni yakho uthi yebo izwi likaNkulunkulu liphindile ngiyakukhole lokho ngikhole ukuthi kuzofezeka ngicabanga lokho manje uma lokho kungokobuhlakani usuka vele uyeke ukucabanga kuze kwehle ukuthize kwiphakathi lakho okusho nje ukuthi kunjalo futhi lokho kuphele okukukho aweke amadimoni anele aphuma ekuhlushweni angake akunyakazise kuphume kuwe yinto ethize ngaphakathi ebizwa ngokuthi inhliziyo ilapho ukukholwa kwangempela kuthola khona indawo yakho yokuphumula ukuhlakalipha kuzezama ukuzidla ngakho manje ake nje sibe nengqondo kodwa ukukhola kunezizindlo kunento eyodwa nje futhi lokho ngokuthi izwi likaNkulunkulu liqinisile o nakho lapho umphefumulo ubeka khona izinyawo zawo futhi uphumule phakade khona lapho ngokuba uNkulunkulu washo njalo hhayi ukukhohlisa kodwa ukukwazi futhi umhlaba ungumsebenzi kaNkulunkulu ukhuluma ngokuphelele futhi ufakaze ngobuyena kufanele kube khona uNkulunkulu kungenjalo ubungeke ube khona umhlaba kufanele kube khona umdali kungenjalo bekungeke kube khona indalo futhi uma lelizwi adala ngalo umhlaba linikeza isithembiso lifanele lidale khona impela lokhu okwadalwa yilo mhlaba ngezwi lakhe ekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu ethi makube khona futhi kwakungahle ukuthi uthathe iminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi angazi ukuthi kuthathe isikhathi eside kangakanani kodwa ukuthi wathathe isikhathi esingakanani lokho kwakungasho lutho ngoba uNkulunkulu phakade futhi wathi makube khona futhi kwaqala ukukhula ngokuba uNkulunkulu wathatha izwi lakhe uqobo futhi wakholwa futhi uma izwi lakhe lendalo yakhe umsebenzi wakhe lapha ufakaza ukuthi ungumdali pho kungani singena kulithathe izwi lakhe kulokho elikushoyo futhi silikhole na ngoba liyizwi lomdali elifanayo manje imisebenzi yakhe iyafakaza futhi manje ngaphambi kokuba uNkulunkulu ongenaphutha akhulume noma yini kufanele kuphelele ngoba kungakwazi kuphela uma kuvela kuNkulunkulu kuvela emgudwini ophelele. Manje tabelani lokho bonke abantu baziwa ngemisebenzi yabo. Ngathi kwakhiwa ibloho likamasipala elikhulu eSydney e-Australia lapho bathumela khona emhlabeni wonke ukuthi bathole abakhi bamabloho abadwebi bezakhiwo kanye nakulokho ngaphesheya kwenhlonhlo eSydney e-Australia ukuze lidlulele eSydney abadwebi bezakhiwo nabo bonke beza basebemba umhlabathi base bewuhlola futhi bonke bafinyelela kulesi siphetho akunakwenziwa bathi itheku lonke ligcwele isihlabathi esibihlikayo futhi inhlabathi ngeke ibambe ndawonye ngokwanele lizogudluka lisuka kwenye indawo liye kwenye ngakho-ke uma ibhuloho lizokwakhiwa kungaba yinto eyinkozi kuzama ukudlula kulo ngizokuthilene kwaba khona indoda eyayiyindoda enombono umakhi wamabhuloho engilandi weza ngapha futhi wabuka isihlabathi wasicwaninga wahlola inhlabathi wezwa amanzi wayibhekisisa kuqala wo ngiyakuthanda lokho wayibhekisisa yonke kuqala uJesu wathi umuntu othenga indawo noma eya ukuhlangana nebutho kuqala uhlala phansi abale izindleko yilowo nalowo kini lapha eltare kulokhu kusa ubeyohlala lapho ezihlalweni zenu ngaphambi kokuba uze uzogcotshwa futhi bekuyoba ukubala ukuthi kusho ukuthini bekungeke nje kube ukwedlula emqeni omkhuleko mahlaphahlapha bekuyoba ngubuya lapho ngokuqiniseka okuqinile ukuthi uNkulunkulu wayekuthembisile futhi uNkulunkulu wayekwazi ukugcina izwi lakhe. Ngakukele ndoda yahlola imihlabathi yahlola iphansi ngalinye phakathi elalinesihlabathi esibihlikayo futhi ekugcineni waya ezikhulwini wathi ngizolakha ibhuloho futhi lizophepha. Abakhi bamabhuloho basebelika nezingxenye ezihlukene zomhlaba bavele bahleka futhi bathi indoda iphilile kahle ekhanda, akekho umuntu ongabeka ibhuloho ukunqamula lapho. Bathi ngisho noma inkukhu ingahamba ebhulohweni elizo kwakhiwa liyocwila ibhuloho belingeke limelane nakho. Kungqangqazela ngisho benje egijima enqamula ibhuloho okuzongqangqazelisa ibhuloho basho bekunyakazisa izihlabathi nebhuloho beliyoshona phansi. Ngeke kwenziwe. Kodwa le ndoda yayindoda yombono futhi yayazi ukuthi yayikhuluma ngani ngokuba into ethile phansi kuyo yayimtshela ukuthi angalenza. Unkulunkulu sipha amadoda ebandlela njalo. Manje kulo lonke ucwaningo lwesayense ukuthi kwakungeke kwenziwe, isayense yafakazela ukuthi kwakungeke kwenziwe, kodwa le ndoda yayinombono ukuthi yayingakwenza. Ngakho-ke yathatha inkontileka ushesha yasebenza yahamba kuyohlola inhlabathi yaya kohlola futhi yezwa izinjulo zephansi lesihlabathi ezibihlikayo, yahlola wonke amabhawodi, yahlola zonke izingcezu zokhuni, zonke izingcezu zensimbi, wonke okhonkolo.
Everything had to be perfectly tested because his
bonke kwakufanele kuhlale ngokuphelele ngoba igama lakhe likhulu nesimilo sakhe nekholo lakhe kwakuncike kutheni lelo bhuloho limile noma cha. Futhi uma umuntu walo mhlaba ngombono ezoqiniseka ukuthi konke kwahlolwa ngokuphelele ngaphambi kokuba akubeke ebhulohweni ngenxa yesimilo sakhe nangenxa yegama lakhe, kangakananike ubaba wethu osezulwini obusisiwe wavivinya lonke izwe lakhe lashiwo noma lalotho ebhayibhelini. Walihlola lonke izwi, wonke umprofethi futhi yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ihlolwe.
The material that goes in this great highway.
Impahla engena kulomgwaqo omkhulu, lonke idwala, yonke impahla yokwakha ngaphambi kokuba ibekwe emzimbeni kaKristu ifanele ivivinywe ijeziswe.
Every son that cometh to God must first be tried.
Yonke intetheleza kuNkulunkulu kufanele iqale ilingwe, akekho ongabalwa, wonke umprofethi ngaphambi kokuba abhale kulelo bhayibheli wavivinywa nguMoya Ongcwele. Njengoba nje yena uMakhi yobhuloho, ngiyaxolisa, ngiyalikhohlwa igama lakhe, bengilazi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, bengifunda odatshana ukuthi konke wakuhlola kanjani. Wathola omakhenika ababedlula bonke engabathola, wathola indoda kakhonkole ewedlula konke, wathola okwedlula konke engokuthola, okuhlanganisa okudlula konke enakho.
Oh, my soul would cry, hallelujah!
Oh, mphefumulo wami ubuya memeza, hallelujah kuNkulunkulu. Lapho ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ubeka ebandleni lakhe okudlula konke akakuthola. uNkulunkulu uthatha abantwana bakhe futhi abavivinye ngesivivinyo esithi, bese-ke bafaka emzimbeni kaKristu ngoba bavivinyiwe.
They believe.
Bayakhona badlule ezivivinyeni, bake baba nezehlakalo, bangofakazi bakhe, bayazi ukuthi bakhuluma ngani. Hayi nje umqondo obuhlakani, kodwa bazaleka busha ngomoya ongcwele oyigugu futhi badlole isikhathi futhi bavivinywa kuze kube yilapho imiphefumulo yabo ibekwa njengensengetsha ebheke eCalvary.
Yes, they are time-tested. They are witnesses of his power.
Yebo, bahlolwe isikhathi eside bangofakazi bamandla akhe futhi kalokho uNkulunkulu wakha ibhuloho elisuka emhlabeni liye enkazimulweni ukuze indoda ehamba phansi iza ngomgwaqo omkhulu sihlale phansi ngaphansi kwesihlahla ekupholeni kosuku ngempahla yokwakha ehlolwe isikhathi eside labo abathatha uNkulunkulu ezwini lakhe. Kungele ndaba ukuthi izimpawu ziyini izimo lokho akume endleleni uNkulunkulu unempahla yokwakha ehlolwe isikhathi eside njengofakazi futhi uyayibeka nalomake webhuloho omkhulu ngenkathi ekugcileni abadwebi bezakhiwo bama eceleni base bethi kumakhi abaningi babagxeki alisoze lama. Basho kanjalo-ke ibandla lisoze lavuka. Basho kanjalo-ke izinsuku zezimangaliso selwedlule. Basho kanjalo-ke ukuthi inkolo yasendulo ngeke isajatshulelwa. Kodwa wonke kathi le ndoda yayihlanganisa zonke lezi zimpahla zokwakha yahamba yathola imishini ephephethayo futhi yaphephetha lelo phansi lesihlabathi esibihlikayo yehla phansi phansi amakhulu amafidi ngaphansi kwamanzi yaze yaphephula leso sihlabathi esigudlukayo yaze yabeka lokho nkolo oqiniswe kwehanga edwaleni phansi olwandle. Oh, kwakuyinani yebo futhi noma yini okufanele ukuba nayo inenani elichaselwe kuyo. Yeka ukuthi inkulu kangakanani lensindiso. Yeka inene likhulu. Kodwa kugcineni yehlelanga phansi kwezihlabathi ezigudlukayo futhi uNkulunkulu uthathe amaKristu futhi wawavivinya futhi wawavivinya wadingeka awathintithe futhi awathintithe futhi awathintithe kwaze kwathi kugcineni ngolunye lalezi zinsuku wehleledwa leli liqinile. Ngiyidoda ivele ithathe lezi sehlakalo esiyintekenteke sincane sokuchawulana nokujoyina ibandla nokufafazwa izikhathi ezimbalwa noma ukubhaphathizwa noma ukuthize futhi ugeza zonke izihlabathi ezigudlukayo aze abagxilisa kwehanga edwaleni uKristu Jesu bonke devele abahluphayo abakwazi ukumnyakazisa. Umakhi webhuloho wayazi ukuthi wayenzani futhi ngenkathi ekugcineni seliqediwe abanye babo bathi ngeke lime kuzoba yinkozi kunoma yini ukuwela kulo unenxa zonke isiketshele sonjinikele kanye nemizila yezitimela futhi ngalelo suku ngenkathi bedlule besuke esatsidney beya enorth sydney ngaphesheya kokugamanqwa kwebhuloho wabeka cishe izitimela ezinkulu ezithwala impahla eziyisishiyagalombili zicwele phama futhi wafaka imeya yedolobha ebotweni futhi wangena ngaphambi kwayo ehambe phethe fulegi futhi njengoba ibutho elikhulu nezinjini ezinkulu ezizishiyagalombili zesitimu zicwele phama zimasha ziwela lelo bhuloho nomakhi ethatha indawo yokuqala ehamba phambili alizange ngisho linyakaze futhi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu engumakhi wezindlu webandla weza kulo mhlaba futhi wabeka isisekelo lapho ahlangana khona nodevele wavivinya ngezwi likaNkulunkulu futhi wathi kulotshiwe ukuthi umuntu akayikuphila ngesiko sodwa. Lapho emyisa eziqongweni zethempeli wathi kulotshiwe niyayibona impahla yokwakha ayeyibeka ebandleni lakhe na wamthatha wamyisa entabeni futhi wamkhombisa zonke izinhlelo ezinkulu ayengaba nazo wathi kulotshiwe lonke izwi likaNkulunkulu lahlala isikhathi eside futhi ungukapteni omkhulu ohamba phambi kwethu nejazi lakhe uqobo elinegazi lizulisa ukuthi ngothando oluhlengayo negazi likaJesu Kristu uthenge ibandla ngomoya ongcwele owahlola wonke amabhawoti nawo wonke umuntu owake wagxilisa kwehange kuleli bandla likhulu likaNkulunkulu ophilayo impahla yokwakha ehlolwe isikhathi eside ekwenzayo futhi lapho emashe kuqhubeka umbuso omkhulu uze emva kwakhe njengebandla elizelwe ngokusho likaNkulunkulu ophilayo alisuki ngoba selimukele umbuso ongenakunyakaziswa. umbiwe waze wayofika edwaleni eliqinile likaKristu Jesu eyitshe legumbi eliyinhloko futhi njengoba ihamba phambi kwethu nejazi lakhe oqobo elinegazi yenze indlela kuyisibonakaliso sokuhlengwa.
Ye shall be my witnesses.
Ofakazi, ngiyakuba ngofakazi bami eJerusalema naseJudea naseSamaria. Ibandla lakhe limi njengofakazi wakhe.
Now this morning,
manje kulokubuza ngithanda kusho lokhu futhi ngishiye lokhu kini singofakazi bakhe ngemva kokuba senemukele umoya ongcwele ngokuba kungaba khona into eyodwa kuphela ongafakaza ngayo ukungukuthi oyaziyo ukuthi iqiniso. Lawomvo wayengafakaza ngemva kokuba esephendule zonke izihlabathi futhi wathola idwele liqinile ezifubeni zomhlaba wayengufakazi ukuthi lokho kwakuzobamba. Wabeka egagayi kanganye nemishini kulezo zinkezo ezinkulu zempahla yokwakha futhi wahlole ngayinge yazo. Wayengufakazi ukuthi babezombamba ngokuba wayebonile uqinisiwe futhi labambelela. Futhi thina esizele ngokusho ngomoya ongcwele esicaliswe ngamandla kaNkulunkulu esinambithe ukuphila ngaphakathi kukaNkulunkulu ophakade nalowo ohlala kithi singofakazi bobuhle bakhe nezwi lakhe namandla akhe. Akusesikho ukuqagela kanjalo, kungukwazi kanjalo ngesehlakalo. Unawo lapho akamkhumbi wafakaza ezweni elingalungile ukuthi kwakukhona uNkulunkulu olungileyo, yize kwakubonakala kunguku kuhlanya ngesikhathi kwakhiwa, kodwa wafakazisa ukuthi yiwona kuphela umkhumbi ozontanta udlule esiphephweni, futhi ngenkathi simiswa kwakuwalahla izwe elingalungile futhi walungisisa labo ababekholwa kulo. Kuyinhlekisa kanjani pho ngesinye isikhathi uNkulunkulu wenze izinto emehlele umuntu wake wama wacabanga futhi lobonuni lokhulu uNowa akha ngalo umkhumbi na? Futhi lalo ukhulu oluthembe kunazo zonke olungatholakala lufana nebhalisami nje kuyingani uyiphonsa echibini ngaleya lizocila emizuzwini emihlanu. Ukhulu lwebhalisami noma umtholo lunezimbobo kulo. Futhi abuyona yini into exakile ukuthi ukhumbi wawuzomelana nokuvivinywa kokubhutshiswa okukhulu kwangaphambi kukazamcolo wenziwa ngokhuni oluthambile na? Awu, lalisebenziseka. Futhi ngezinye isikhathi uma siba lukhuni kakhulu futhi sihlale ezindleleni zethu, uNkulunkulu angeke asisebenzise kunoma yini. Kodwa lathi sizathi ukuthi wakwenza ngicaphelile na ngemva kokuba sekwenzile khona-ke wayesebilisa itiyela noma inhlaka kwakuyiyo yayiphuma kwezinye izihlahla. Manje kusho ukuthini lokhu na? Lapho ehlanganisa umkhumbi wawenziwa ngaloli olulula ngempela ukhuni oluthembile. Ungaluphakamisa ngapha nangapha, kulula kakhulu, lilula kakhulu futhi luthambile. Wabe esegawula esinye izihlahla okwakuyisihlahla seshoba futhi babelishaya lelo indlela ababevame ukulithola ngayo, balishaye futhi balishaye baze bashaye bakhiphe inhlaka kulo. Wabe sethatha le nhlaka wase eyithela kulolukhuni olulula nezimbobo ezincane zazisokhuniuni olulula lezaca le nhlaka luvalele lenziwe laba lukhuni kunensimbi. Futhi uNkulunkulu walithatha ibandla lakhe elizijululele lona futhi lutho ngaphandle kokuthembile ezendleleni zikaNkulunkulu. uNkulunkulu wagawula indodana yakhe oqobo futhi wathatha ukuphila endodaneni yakhe ngokushaywa nemivimbo futhi wakuthululela ekholweni futhi uyavalelwa alungele izahlulelo. Yiyona nto kuphela nje ezothatha ukwahlulelwa kwedlula ngaphezu ngo kwezahlulelo. Isizathu wadlula ngo amanzi ayengukwahlulela futhi kwedlula ekwahlulelweni kwakubufakazi bokuthi uNkulunkulu wayekwazi ayekwenza. UNowa walandela izwi likaNkulunkulu. Ziningi izinto ezingashiwo. UDanieli wayengufakazi ukuthi kwakukhona ingelosi ezulwini noma uNkulunkulu ezulwini owayazi izifihlo zenhliziyo ngokuba wathumela ingelosi yakhe futhi wakhulula uDanieli. Abanye abaningi babengofakazi. lapho uJesu efa esibambanweni amazulu afakaza nanze impahla yokwakha yileyo nto-ke uma uzoqaphela yonke indalo iyakufakazisa phakathi mqondo osuku lapho uNkulunkulu esephrofethile engaphambili lapho isabatha liyophela wathi kuyobe isikhathi lapho ilanga lishona phakathi ngqo nosuku futhi kusukela ngehora lesithupha kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye kwakungubumnyama. Kwakuyini na ilanga manje ubumnyama abusho ukuthi kunokukhanya okuncane kubo. Ubumnyama bungubumnyama ubuphelele kumnyama kakhulu njengoba kwakunjalo kipite kwaze kwaphatheka kungekho msebe wokukhanya futhi ilanga lafakaza nangu lowo leyo yimpahla yokwakha uNkulunkulu azokwakha ngayo ibandla inyanga nezinkanyezi kwafakaza. Lapho efa amazulu afakaza umhlaba wabhodla amadwala aqhekezeka umhlaba wafakaza futhi abangcwele ababelele emhlabeni uthini lo mhlaba bavuka bafakaza. Abantu ePentecost ngekathi behlekisa uPetru wasukuma futhi wafakaza ngokunye kwalokho kuphila okufanayo kwashaywa kuye eCalvary. Wathululelwa kuPetru esibuyeni sikamoya ongcwele futhi wema lapho njengofakazi. Izwi likaNkulunkulu futhi wafakaza ngendikimba evela embhalweni ukuthi wathi nina madoda aseJudiya nina nihlala eJerusalema makwaziwe lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami ngokuba laba ngabatyakiwe njengoba nicabanga kodwa lokhu yilokho kokhulunywa ngumprofethi Joweli kuyokwenzeka ngezinsuku zokugcina ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama wayengufakazi. Manje singena kulezi zinsuku zokugcina nezimbi lapho ezoba nofakazi ufanele abe nofakazi. Unkulunkulu uyaphila, izwi likaNkulunkulu liphakade. Manje ake sibuyele ekufundweni kwethu kombhalo. UJesu ehla entabeni wayelambile futhi wabuka esihlahleni futhi kwakungekho sithele kuzo yena mhlawumbe akazange aliphakamisa iphimbo lakhe. Nazaka sukume wathi manje madoda athembekile imani nganxanye ngifuna ukunikhombisa amandla ami wathi futhi nginamandla okwenza leso sihlahla senze ukuthi nokuthi akazange kusho lokho wavele waphupukela kuzo akatshelanga lutho kuzo ngakho ke wathi akekho odlayo kuwe wahamba. Petru wakuzwa futhi kakusasa ngenkathi edlula oh isihlahla sasise lapho kodwa sasesifile futhi wapha ula ngakho ukuthi leso sihlahla sasibune ngokusheshsha kanjani ezimpandeni zaso. UJesu wathi cha futhi bukane kwakungelona iphutha lesihlahla kwakungakabi yisikhathi samakhiwane kodwa wakwenza ukuze azigunise yena uqobo ukuze azibonakalise yena uqobo wayengumesiya futhi lobo kwakungobunye bobufakazi bokuthi wayengumesiya. Lokho kwabali uphawu lobumesiya bakhe uphawu lokugcina kwakungukuvuka kwakhe ukwenyuka kwakhe lolo kwakuluphawu lokugcina lobumesiya bakhe akwenzile kwakungubufakazi bokuthi wayenguye. Manje akakaze azulezule wathi nonke ninezihlahla yivani wavele wakwenza nje lapho ukuze abafundi ababezobhala lombhalo kamuva bayokwazi ukuthi wayengumesiya yabo. Manje konake lapho uPetru ebuza lombuzo bheka isihlahla sibuna masinyane kanjani konake wathi kubo uma nithi kulentaba ngokuleka uphonseke elwandle futhi ningangabazi kodwa nikhole ukuthi nikushoyo kuyenzeka nizokuba nakho lonke nikushoyo. Manje lalela leyo ingxenye yempahla yokwakha kulomnotho omkhulu kaNkulunkulu lomkhumbi omkhulu esikuwo umkhumbi omdala wasasiyoni emzimbeni kaKristu. Manje bufakazini sekube nesikhathi ngikubukele lokhu futhi manje lalelisisani manje ngokufundisa kuncane kuke kwaba nesikhathi empilweni lapho bonke lapho ngiye ngabheka ukuhlupheka futhi ngibone labo ababephekile futhi bahlushwa amandla amadiboni inhliziyo yami ivele yophe ngenxa yabo. futhi lokho ngiye ngaba nabo bangishayela ucingo nasemihlanganweni leyo nhlokomo nokunyakaza nokudweba nokudonsa futhi kunzima kakhulu ukuthi qhabo kulabo bantu ngokusobala angikwazi ukukwenza othile ukusho kimi angikwazi ukufika kubo indlela inhliziyo yami eyopha ngayo njengabo usuku nosuku ngidlula ekuhlishweni kwalokho futhi ngiyazibuza ngezinye izikhathi futhi mina khona-ke ngiyazituduza ngokubuyela embhalweni futhi ngimbone edabula kuleyo ndawo yaseBethesda futhi ngibona bonke labo abakhubazekile nabahluphekile futhi waya kwenye indoda wayiphulukisa ilele ohlakeni wasehamba futhi wabashiya abanye kodwa noma kunjalo phansi enhlizweni yami lokho kwenza mina akususi lokho kushisa woyeke indlela engifisa ngayo ukuthi bekukhona into engenzeka khona-ke ngiqaphelile ngaleye Portland e-Oregon ngenkathi lolo hlanyanga lobo busuku lugijimele mzamo ukuzongibulala ngiyakhumbula lapho kukhona okwenzekayo futhi kwakungekho nhlobo ebuhlakanini ngobuhlakani ngabe ngagijima njengoba abanye abashumayeli benza kodwa angizange ngigijime ngokukhona ukuthile uNkulunkulu wayelungiselele ukuveza amandla akhe ngesinye isikhathi wathi thulani futhi nazi ukuthi nginguNkulunkulu ukube ibandla belingama kuphela nje isikhathi eside ngokwanele uNkulunkulu uzokwenza ukuthize okuncane futhi bazoxhuxuma ngakho konke futhi bagijime bezungeza bekwenza niyabo baphume entendweni kaNkulunkulu bathule ngesinye isikhathi wayezokhombisa amandla akhe olwandle olubomvu wathi lwandle olubomvu thula uthi du futhi wamashisa abantwana bakhe badlula kulo ngo ukuba ke bebeyophenduka bathi asikwenze futhi inkosi bekungeke kwenzeke impela ngeke ngesinye isikhathi wayedinga isikhathi sincane sokulwa impi ayinqobe uNkulunkulu osanda kwenza ilanga ukuthi lime linganyakazi ngaleya ukubuka ukuthi uzokwenzani ya manje langa vele ume unganyakazi nje ngaleya umzuzu embalwa ngizokukhombisa ukuthile manje kuthiwani uma ngosukululandelayo uJoshua uthi langa yima unganyakazi bekungeke kukwenze uNkulunkulu wayezokwenza ukuthile wayezofakaza emandleni akhe izwi lakhe ungusomandla futhi uyakufakazela ngesinye isikhathi kwakukhona impuputhe eyivele eJerikho futhi lapho uJesu edlula impuputhe yamemeza ngihawukele nephepheli lathi lojesu wema wathi mletheni lapha ohe uKristu wema ngokuba uNkulunkulu wayezomsebenzisa ukukhombisa amandla akhe kungahle ukuthi kwakukhona izimpuputhe bezingaba ikhulu nangaphezulu ezansi komgwaqo engamakhulu angazi mhlawumbe umpristi ethi woza lapho mzuzu ngubani ovusa abafileyo na vusa sinendawo yamathuna egcwele bona zezwa ukuthi wavusa uLazaro kodwa uNkulunkulu wayeqinisekisa ubumesiya bakhe yilokho ayekwenza impela ngiye ngazibuze ukuthi kwenzekani kodwa kukhona indawo umuntu angahlala kuyo eseduze kakhulu ebukhoneni bukaNkulunkulu akukhona ngokukhetha kwakho kungokukhetha kukaNkulunkulu ukuthi uphila kuleyo ndawana kuze kube lapho ubuhlakani bakho uqobo bungasenamsebenzi ngakho phansi eNingizimu Afrika ngaphonsela inselele inqwaba yezinyanga abathakathi futhi ngimi lapho oyedwa phakathi kwedazini noma ngaphezulu futhi bona bezama ukungiphonsa ngamalumbo kodwa uNkulunkulu wavele wababisa banganyakaza futhi babukela inkazimulo kaNkulunkulu ukubuyisela ukubona nobumpukuthe izinto kubantu abahluphekileyo ngaleya eKasluhe eJalimane ngenye intambama ngenkathi ukhonza imimoya abangaseke phuma uku babefuna ukuqophisana nami ehotela indoda ayibavumelanga ukuba bangene bathi sizophonsa ilumbo kulowo mhlangano kule ntambama futhi kungabikho muntu ozayo qhabo bathi sizowuphephula ngesivunguvungu futhi izibhakabhaka zasisihle nje futhi zikhanya pa kodwa lapho sifika lapho futhi zaqala nje ukucula futhi kwenyuka isiphepho esikhulu sinamandla ngokukhona cishe amashumi amabili ngakolunye ohlangothi lwami namashumi amabili ngokolunye futhi bonke babedlula ekuvungameni kwabo futhi besika izimpaphe zabo ngezikelo futhi bedlule ezintweni ezinjalo ukuba baphonse ilumbo futhi kungazelelwe lethende likhulu lezinkulungwane ezingamashumi amathathu iqala ukuvevezela nokuzamazama nemimoya ivunguza futhi ngangishumayela futhi ilethize yathi thula uthi du haleluya angisho ukuthi uxolo lokho kusho ukuthi dumisani uNkulunkulu wethu futhi uNkulunkulu wenza leso siphepho sithule du sihlehle ukubona izindumiso zikaNkulunkulu lapho cishe imiphefumulo ezinkulungwane ezingamashumi amane ngalolo suku nobusuku yashanelwa yangena embusweni kaNkulunkulu ngakho thule uthi du kunjalo unikeza ubufakazi ngale yesitende noma eSwitzerland awu lapha ngizothi ngale Finland ngolunyusuku umfana omncane ufile wayelele eceleni kumgwaqo imoto yayimgayisile yaphahlaza umzimba wakhe omncane oba izicucu wayephuke kakhulu kwaze kwathi unyawo lwakhe laphumela ngisho esokisini lakhe elide imoto yamgayisa yamuhala yamkhuphula nje futhi yamkahlela waya phezulu emoyeni yase imjikitshela ngaphesheya komgwaqo amehlo akhe ayephumele ngaphandle umlomo wakhe wawuvulekile ulimi lwalulenga ngaphandle negazi ligeleza ezindlebeni zakhe kodwa eminyakeni emibili ngaphambi kwalopho uNkulunkulu wayewukhombisile umbono wakho futhi ngangihambe ngakhuphuka ngobuphukuphuku kakhulu futhi ngabuka umntwana wahamba ekhala futhi inkosi noma umunye kungaphezu kwemvelo babeka izandla zabo ehlombeli lami wathi akuyele lowo mfane engikubonise yena na wo umuzi ongaka pho nakho kumi usodolobha wedolobha indoda enkulu ibiziwe nabaningi bemeduze futhi uNkulunkulu wabenza ukuba bathule bathi du ukuze abonise amandla akhe amakhulu ukuvusa ofileyo ambuyisele kupheleli futhi thule uthi du kholwa uNkulunkulu futhi ube ngufakazi izwi lakhe liphakade kwakusezinsukwini ezimbalwa ezidlule lapho sasi ukubona nje ukuthi uNkulunkulu zenza kanjani izinto zibe lula kakhulu futhi sikhungatheke kakhulu size sibheke izinto ezinkulu kakhulu yeneliseka ngezinto ezincane impekisise lapho yenze imisebenzi yakhe ekhazimulayo ukuthi ukuvikela kanjani wena ungabheki le phezulu kokuthile bheka phansi lapha kaphelani ngiqala ukucabanga lokhu ukuthi kungenzeka ukuthi lapho umuntu njengabapostoli futhi lapho ungaphila eduze loNkulunkulu futhi uNkulunkulu ngomusa wakhe asebenze ngawe ukuthi lapho uthole kukhulu kuNkulunkulu elapho uba nokubesaba kuNkulunkulu kakhulu lapho kungena kuphila okuphakade kakhulu ukhulu kobuhlakani okuphushela ngaphandle manje akukondile kuba ngoshisekela ngokweqile ikondo kuba ilangempela elisile ikhole eliphilile niyabo hayi sikejane senkoleloze kodwa eliqinile ngempela leqiniso elinengqondo ikhole elinobuhlakani futhi manje bhekani ngikubonile kusebenza futhi ukucabanga ukuthi uma uyongena kulokho kuxhumana noNkulunkulu kuze kungasaba iphimbo lakho nhlobo akusewona umcabango wakho nhlobo kuba ngumcabango kaNkulunkulu nephimbo likaNkulunkulu wena ungumvini nje noma ikatsha nje yena ungumvini futhi ngumoya wakhe ongena futhi unikeza amandla inqobo nje uma ungazikhipha wena endleleni uyoyigcwalisa bese ke ungaba ngufakazi njengoba nje umkhumbi kaNowa waba ubufakazi njengoba uJesu wayengufakazi kaNkulunkulu ugcwala kakhulu uNkulunkulu waze yena noNkulunkulu waba munye uNkulunkulu wayehlala kuKristu yenza ukuba izwe libuyisane naye
amen the very expression a man's
Kona kanye kuzwakalisa umsebenzi womuntu uveze isimilo sakhe. UKristu wayengumsebenzi kaNkulunkulu futhi uKristu wamemezela isimo sikaNkulunkulu. Ukuzwela kwakhe abagulayo, ukulekazelela kwakhe ukusindisa imiphefumulo, waze wanikela ngisho nangokuphila kwakhe uqobo. Umsebenzi kaNkulunkulu, isimilo sikaNkulunkulu wamenyezelwa kuKristu.
And if you can just empty your own
Yakho imicabango yobuhlakani futhi unikeze uNkulunkulu ilungelo lendlela angasimemezela isimilo sakhe ngomsebenzi wokuzinikela kwakho. Thulula, thola izwe, thola ukungabaza kwakho, usuke endleleni. Uma uze altare ukuzokhulekelwa uthi ngizokhuphuka futhi ngibone ukuthi ngizophulukiswa yini, uNkulunkulu akasoze amemezele imisebenzi yakhe. Ufanele ususe imicabango engeyakho endleleni futhi umvumele akugcwalise. Manje indlela engiye ngikaphela lezi zinto njengalenkunzi endala phezulu lapha eyayizo ngibulala ngaleso sikhathi, njengaleyo minyovu emuva kaleya kothango, njengezinye izinto eziningi ezenzekile, ibhere emahlathini kungukufunda imvelo yinto eyenzekayo. Ngisho lokhu manje kuxelele njengesehlakalo somuntu siqu, kodwa ngifuna ukunitshela ngoba yisikhathi samanje. Umunye wathi, awu, lezo zinto zenzeke emuva ezinsukwini zabaprofethi, ezinsukwini, awu, uNkulunkulu wayekhombisa izibonelo. Kodwa benazi yini namuhla uNkulunkulu wakhe ibandla na? Wena uthi, awu, wayenabaprofethi babefanele bakhulume izwi likaNkulunkulu, kodwa yena unebandla likaNkulunkulu namuhla. Qaphelani, kukhona okwenzekayo. Ngifisa sengathi kungaba njalo ngaso sonke isikhathi. Ngingathanda kuNkulunkulu ukuthi kungaba njalo ngaso sonke isikhathi, kodwa akunjalo. Kuza nje ngentando yakhe. Manje ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, noma cishe emavikini amabili noma amathathu edlule, bengikhulekela abantu abanomdlavuza wokushothela igazi, bengikhuleka nabantu ngilindele umbono lawogulayo nohluphekile, abaningi engibalindile iminyaka. Ukwenza isibonelo, uEdith Wright omncane okhubazekile, ngiyakhumbula ngenkathi uyiselele efa noNkulunkulu ekhombisa umbono kayise futhi watetela uEdith walala lapho. Ukhona isifazane omncane ngingikakhele usengaphakathi lapha, unkosikazi Geiger ovele Fort Wayne, umama omncane obukeke idabukisa intombi, wazala ingane futhi ingane yayinkulu kakhulu. Yena wayemncane kakhulu, wamgijimisela emhlavuzeni futhi uNkulunkulu wamphulukisa umhlavuza. Manje usecishe abe nokuhlakazeka kwengqondo kusukela ekubeni nokwethuka usesikhathini sakhe, futhi into empofu bandla futhi umyeni oqotho ngempela, futhi umfo omncane uye waya yonke indawo ekhuleka futhi efune futhi ekhala, futhi mina ngikhulekela okufana nalokho. Futhi niyazi ukuthi kwenzekani na? Umfowethu Wood emuva lapho uyise wedla ufakazi kaJehova. Umfowethu Wood wayengufakazi kaJehova, uNkulunkulu wafakaza futhi wazimemezela kuye ngokuphulukisa umfana wakhe uDavid Sishosha. Babe sekwedla umfowabo, futhi umfowabo wayephile impilo yokuziphatha okubi, futhi lapho umoya ongcwele waphenduka futhi wamkhuza. Wabona owesifazane ayegijima naye futhi wanikela ngempilo yakhe, futhi wadedela wonke udeveli aphuma kuye ngalolo suku, futhi uhamba emigwaqeni manje futhi yenza konke nje angakwenza ukukhonza uNkulunkulu, efakaza kubantu bakubo. Bese kuthi-ke uyise omdala mpofu ethembeke njengoba bengingaba njalo kukho konke ukusebenza kwakhe njengomlimi nokunye nokunye, futhi ngenkathi uyise esehla wayefuna ngihambe ngiyodoba naye, futhi sehlele echibini emgwaqeni wehlayo, kwafika umbono ngalokho kuza, futhi wathi wonke amachibi owawelayo nayo yonke imifundane yamanzi kuzoba nodaka, kukho kudoba. Kodwa uma ufika ezansi uskiki lapho kuye eDale Hollo, wathi lokho kuzoba kuhle futhi kube nokuhlaza kwesibhakabhaka, futhi awukazi ubamba upapula kulawo manzi, kodwa uzobamba uhide lwazo. Futhi wathi bazobamba eyodwa noma ezimbili ezincane, bese kuthi-ke uzobamba inhlanzi enkulu nenhlanzi yesikali, kuzoba enkulu yohlobo. ngaphenduka ngase ngibacaphunela khona ngabheka amehlo ekhehla lapho ibheka ngale yanga kubafane bakhe lapho sihlele lapho futhi sangena emanzini wonke amachibi ayinotaka zehla lapho sifika khona kwaba njengoba nje kuluhlaza sasiphakaphaka kwakuyolimaza amehlo akho cishe impela futhi sadobo futhi asikwazanga ukubamba inhlanzi ibhasi iKhepi nanoma yini futhi kungazelele ngaqala ukubamba uphakuli futhi babamba lokho uhide lwabo abanye babo amaphondi ayisihlanu ngamunye futhi ngezinye izikhathi ezimbili entanjeni eyodwa ngenduku nentambo Sadoba futhi sathelo hide lezinhlanzi futhi ngokusukulandelayo ngabuyela emuva ngidoba ngabamba inhlanzi iblugili eyodwa enkulu yayi noma esibiza ngenhlanzi enesisi esibomvu sunfish enkulu kunazo zonke ngake ngayibona Manje ke ngathi indoda ifika kimi ngathi manje mnumzane iBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ngomoya nomprofeti futhi akushoyo kufezeka khona ke emzweni uma kunga ngase ngithathe iziprofeti ezine ezivelele zikafakazi kaJehova ngase ngimbonise ukuthi asikho lesizoda sazo esasifezekile zonke zehluleka ngathi manje kuthiwani ngenhlanzi na uNkulunkulu abonisa leyo mbono ukushintsha leyo ndoda futhi uyiphendule ngaleyo ndoda eyodwa lapho kwakukhona izinkulungwane ezilele ezihlupheka ubukhosi bukaNkulunkulu somandla ukunazisa ukuthi umemezela ukwenza kwakhe ngomsebenzi wakhe futhi isimilo sakhe siminyezelwa ngokufanayo Bukani chibi laseBethesda wena uthi lokho kuzwakali njengoNkulunkulu yenza lokho bukani abakhubazekile izishosha nezinyonga ezimpumputhe abashobeneyo belindile futhi nakho kuza uJesu kunqamula khona lapho izingubo zicela amandla futhi wahamba waye kumuntu wayekwazi kuhamba enza lokho ayefuna ukwenza kodwa wayelohlobo luthilo lesifo esimlibazisayo futhi wamphulukiza futhi wabashiya bonke abanye bemilapho Niyabo isimilo sakhe wayefuna ukukhombisa amandla akhe wayefuna ukwenza ukuthile ya izwe limanse ukuba bakuqaphele manje qaphelani ngakuthaki lapho sibuyele muva ngiyabuya umhlangano wase Indianapolis futhi ngicabange ukuthi ngizofanele ngihlale sikashana nje uthe nabantu ngize ngithole ukuthi sengiphumulile ngoba ngiyoba namashumi amabili noma amathathu ngosuku ngezingxoxiswane zakaseze naleyo mibono yiza wase kuthi angife lapho ngifika ekhaya Akekho waziyo ukuthi ngibhekana nani kuloko akekho noyedwa yikho indlela yokukuchaza kodwa ke umfoti uthi nomfowabo nami sagijima sehlela endaweni futhi ukuyodoba futhi imini nobusuku futhi ngalo ntambama ngihleze muva lapho umfoti uthi waqala ukukhuluma ngesalukazi esasivamise ukuba ngowe Anderson Church of God phezulu lapha ngenkathi bese kupheleleni kobusha babo kuhle kanjani wathi wayevamise kanjani ukuthatha labo bafana abancane abangofakazi baJehova futhi abathande futhi umfowethu uthi wathi kumfowabo uLyle wathi Lyle bekungeke yini kube kuhle manje uma singahamba sithole lo tata omdala futhi Simazise ukuthi sisindisiwe na manje lelozi lathela umuzwe kuNkulunkulu ngemva kokukhuluma ngokuNkulunkulu sikele side kodwa lelozi lathela umuzwe labo bafana babili abangofakazi bakaJehova bobabili bengamatoda asekhulile befuna ukuthola isalukazi futhi basitshele ukuthi babesindisiwe izilamane ezimbili lapho sebesho lokho umoya kaNkulunkulu nokuzibusa kwakhe kwehlela phezu kwami ngihlezi lapho kulesa skepe wo ngifisa sengathi benginga balephimbo ngandlela thize futhi bengingaqinilisa lokho enhliziyweni yabantu
I could not no more control myself than you could fly to the moon just for that
angibange ngisakwazi ukuzibamba kunokuba ungandizela enyangeni ngalelo zinje ngase ngithi bafana ukhole ukuthi lokulungiselelo kwenzeka isilale sincane sohlobo luthile sizophiliswa kuzoba khona ukuphila okuchunyaniswe ngakho futhi nizokubona khona manje ngase ngicabanga manje ngitheni na futhi ngiqale ukucabanga ngezinto ezithile yini engenze ngisho kanjalo na akukho mbono wakungokuthile nje ukukhulumile bekuyini na Kungebona ubuhlakani bami, angikwazanga ngisho nokucabanga into enjalo. Ngokuphansi, ngaphansi kwalokho, ngokusenhliziyweni uNkulunkulu ayengene kuyo, wayekhuluma, angizange ngisho ngangingacabangi ngento enjalo, futhi kwakhuluma. Ngicabanga ukuthi kulapho Jesu athi uma ukholwa enhliziyweni yakho futhi uyakuthi kulesi sihlahla noma kule ntaba futhi-ke ungangabazi kodwa khona ukuthi okushoyo kuzofezeka uzoba nakho okushoyo nalo iphuzu lami fika kuleyo ndawana lapho khona kuyinto ethize okungesiwena into ethize ngale kokuzindla kwakho okukukhulumayo saqhubeka Sengivala ngisho lokhu umfoti wothu kanye nabo bahlezi lapha njengofakazi ngakusasa kuseni ngalobo busuku sahamba futhi inkosi yasinika ubusuku obukhulu bokudoba akekho owabamba noma yiphi inhlanzi futhi sabamba ezintathu lapho emizuzwini embalwa nje futhi ezintathu zaba nesisindo esicishe sibe ngamaphawundi angamashumi amabili futhi sasinoxhaxha olukhulu lezinhlanzi ngakusasa kuseni sabuyela emuva futhi sasibeka izicupho ezintsha entanjeni futhi lutho ngisho inhlanzi eyodwa kwase kuphelile ngathi asingene kule nsonge encane futhi siphumule imizuzu embalwa abazalwane futhi siza kudoba izinhlanzi amablugil ngosinga Sabuyela lapho futhi sasidoba izinhlanzi amablugili emuva kwinsonge encane ngesikebhe sethu futhi ngaso sonke isikhathi sasima nje isikhathi eside ngokwanele injini yayima sasingadobi sasikhuluma ngonkulunkulu nomnumzane laye lokungukuthi manje waye kutete wabo ezama ukumkhipha kumfazi kaJehova futhi owesifazane wamtshela ukuthi wayelalele odeveli ukuthi sasingodeveli wathi laye wazi kangcono ukuthi lokho futhi zonke lezi zinto ezithile Kodake ulayini wabamba inhlanzi iphlukile encane ecishe yibe kanjalo futhi wayekhuluma ngakho ke wavumela umfo omncane kuba agwinye ihuku elikhulu lehlela lathi ngquwe sesweni senhlanzi encane futhi kwathi lapho eseyibambile akakwazanga kulidonsa ngakho ke wavele wayikhama esandleni sakhe wayizongondezela wayikhipha ezibilini kuyo wadikeka akhiphe leli huku emlekeni ngokuba uma enqamule ihuku yayiyo inhlanzi efile izofa noma kanjani futhi nangamazwi ukuthi wathi impela udubule okokuvimba kwakho mfo omncane wayeseyiphonsa emanzini futhi yapheqa kathathu noma kani yasezungeza yehle emanzini eluhlaza sibhakabhaka yaze yashaya ngaphansi yalala lapho imizuzu embalwa nje futhi yabuya yenyuka emanzini angaphezulu futhi yabhakuza kathathu noma kani izikwedlo zayo ezincane zaqonda zathi thwi kanjalo yalala ngezinhlangothi yagoqana futhi cishe imizuzu engamashumi mabili thina sidoba yayisivele yantanta yabuyela ehlane ibuyela phezulu kwemfucu mfucu futhi mina futhi omunye wathi lezo zinhlanzi ezincane ngempela zinesidla sasekuseni noma ziyazondla na ngathi yebo kunjalo futhi sathi oh uNkulunkulu akamkhulu yini nomfowethu uthi wathi oh kukhulu kakhulu umfowethu Branham sinenhlanhla yokuba lapha kanye nawe Oh ngathi ngakucabangi lokho mfowethu Wood lokhu ngathi akusiyo intaba engcwele akusiyo indawo engcwele uNkulunkulu ongcwele hayi umuntu ongcwele kodwa uNkulunkulu ongcwele
And while we were talking something moved on me
Futhi sisakhuluma into ethize enyakaza kimi yathi ngizokhombisa amandla ami manje ngaphambi kokuba ngazi engangikhuluma ngakho lowo mbhalo wafika engqondweni yami noma yini oyishoyo kholwa ukuthi kuyakwenzeka enhlizweni yakho ukhulume futhi uzoba nakho kushoyo ngingacishe impela nje kwakukhukhula kimi futhi ngacabanga lokhu kwenzekani na uLayli noBanks behlezi lapho sasidoba encane inhlanzi efile ikadelele cishe imizuzu engamashumi amabili igoqene yonke ngalapho yantanta yabuyela endaweni izibilini zayo ezincane zilenge emlonyeni wayo Ngase ngibuka leyo nhlanzi encane nomcabango weza kimi wathi kubadobi phonsani ngakolunye uhlangothi lomkhumbi bathathe izwi lakhe Petro wathi inkosi siyeza de ubusuku bonke sengabamba lutho noma kunjalo ezini lakho sizophonsa inetha lakho-ke ezwini into ethize yathi kimi uNkulunkulu uyeyazi inhlanzi khuluma izi nje futhi ubukele ukuthi kwenzekani kuleyo nhlanzi ngathi inhlanzi encane egameni likajesu kristu buyele ekuphileni futhi uNkulunkulu umohluleli wamo nesizotha naleyo madoda amabili emi lapho leyo nhlanzi encane yaphendukela ohlangothini lwayo futhi yabhukuda yasuke lapho ngamandla eyayingahamba ngawo iphila futhi khuluma izwi uNkulunkulu somandla njengoba ngimi lapho phambi kwakhe ebukholeni balesi sixuku naleli bhayibheli uyazi ukuthi lelo yiqiniso lapho abantu befa futhi nokho uNkulunkulu wabonisa amandla akhe kulabo oje ofakazi bakaJehova ukuthi ungukuvuka nokuphila futhi akukho lutho ngaphandle yena akwaziyo ngakho wena yisho futhi ukholwe ukuthi okushoyo kuyenzeka uzoba nakho okushoyo kwakuyini na uNkulunkulu ekhombisa amandla akhe hhayi mina umvini nje noma igatsha wanika igatsha amandla ukuze ngingakwazi ukuqhubeka ukuzokalisa lawo maphimbo bengiyoke ngicabangeni ngencane inhlanzi efile elele lapho kuyilapho ngisho sasinazo zisikwa futhi sicupha ngazo entanjini na leyo nhlanzi encane lenga lapho elele lapho ifile umnumzane wodi nabo behlezi khona lapha bengibhekile manje ufakazi walokho nomoya kaNkulunkulu washalela wehlela kuleso sigodi waze wacabanga ukuthi uhlitho lwaluza ngisho waze kwathi umnumzane wodi wadezeluka kakhulu wayesethi ho kuhle kuba lapha wathi futhi uBrenemi sijabule kakhulu kuba lapha ukuphela kokuzwakalisa ababenga kunikeza kwakungukuthi mina ngingumfowabo futhi ngaphenduka masinyane isizathu babonile ukuthi uNkulunkulu wayengisebenzisile kukhuluma kuphila enhlanzini futhi manje lokho kuzwakala kungukuhlaya kodwa lokho nguNkulunkulu ofanayo owakhuluma kuphila kuleyo nyamazane yophuzama efile ilele ngalegcekeni ungu-Alfa ne-Omega isiqalo nesiphetho ungukuphila uvuko ungamandla lowo ngunaphakade onguyezela namuhle naphakade lokho kunginika ukwazi lokhu ukuthi ngolunye usuku lapho ukuphila sekuhambile kulo mzimba ofayo futhi ngilele ngaleyo noma kunjalo uma ekhathalele inhlanzi impela ukhathalele mina nawe esizama ukumkhonza futhi ngelinye ilanga elikhazimulayo uzokuza hhayi gatsha kodwa umvili qobo lwawo uyokhuluma usekwe komkhulu lawo ekhazimuleni nalabo abalele kukristu baya kuvuka futhi baye kuphileni okungunaphakathi yeka umuzwa akekho owaye ngakuzwakalisa lapho ubona inhlanzi efile lele phezu kwamanzi nezibilili zayo zidonse ngomlomo wayo yindoda elesandla sikhulu ikhama inhlanzi kanje futhi yayithatha futhi yayikhunyula futhi yayizwakalisa ihlephula futhi lapho ihlephula ezibilini enhlanzini waphonsa umfomncane emanzini waqaqazela kani noma kahlanu wayesekhahlela futhi kwaba yikho-ke ukubona lowo mfomncane emzuzwini nje wokukhuluma lelozwi ezishwiba ebuyele esimweni ephila nje njengoba wayekade njalo futhi wabhukuda wehle dabula kulawo manzi ngamandla nje ayengahamba ngawo ebuyele muva ukuhlangana nezinhlanzi zakubo yena nguNkulunkulu wayazi ukuthi inhlanzi yayilapho ngokufanayo nje njengoba wayazi ukuthi ethile yayinohlamvu lwemali emlekeni wayo ngokufanayo nje njengoba wayazi uma wayephonse uma labo bantu bathi kumakhu ongcwele isahluko sesihlalo kwathi uJesu waboleka isikebhe sikaPetro lapho wasephuma eyodoba manje wathi yehlise lani kujileni wathi lapho sebedobile lapho baze bazi ukuthi babedobe ubusuku bonke futhi bangabamba lutho njengoba sasenzile into efanayo kodwa sangabamba lutho kodwa uNkulunkulu wayefuna ukubona uma babelithathile izwi lakhe ngakho-ke wathi yehlisani inethe ekujuleni uma kwakungekho nhlanzi lapho ukuthatha uNkulunkulu ezwini lakhe bekuyobeka ezinye lapho yilokho kuphela kwakukhona kukho manje-ke lo uNkulunkulu ofanayo esimilweni sakhe esifanayo esasikhona ekuqaleni uNkulunkulu ofanayo ngesimile esifanayo namhlanje ungoku qala ukugcina unguye izolo lamuhle laphakade usenguNkulunkulu Ngakho ke nina inikhona lapha kuloku ukuza futhi wakukhulekela ake ngikutshele ukuthize ukubona lobu bufakazi futhi uNkulunkulu ungufakazi noma ngabe ziqinise noma qhabo kunjalo wena ufune izinto ezinkulu wena uzama ukubheka enye into enkulu ethize okukhulu ngalapha lapho kuseduze kwakho ngqo kunjalo yena kanye uNkulunkulu ofaka indlala emphefumulweni wakho ukuba uze ukhulekelwe uNkulunkulu ofanayo wanikeza ukuphila kuleyo nhlanzi yena kanye uNkulunkulu ofanayo wamisa inkunzi yensimini yena kanye uNkulunkulu ofanayo walalisa lolo hlanya lapho ebukhoneni bami uNkulunkulu ofanayo wakhipha uDaniel empandweni wezingonyama uNkulunkulu ofanayo wathi phonsana manetha yenu kolunye uhlangothi futhi niwafake kujuleni uyena izolo namuhla naphakade imisebenzi yakhe ayinako ehluleka isimilo sakhe asinako ehluleka nemisebenzi yakhe imemezela isimilo sakhe ngakho ke uvukile namuhla futhi lapha phakathi kwethu onguyezelo namuhla naphakade futhi singofakazi besimilo sakhe isimilo sakhe sengishintshile lapho kufika kimi ngake ngaba isoni futhi manje ngisindisiwe ngake ngalahleka manje sekifunyenwe ngake ngathanda izinto zezwe ngiya kuzonda manje ngake ngangaba nendaba noNkulunkulu ngiyamthanda manje kukhona kwenzekile kimi kukhona kwenzekile kuwe kuyini na umsebenzi kaNkulunkulu umemezela isimilo sakhe uyasithanda ukhathalele indlela kahle yakho ukhathalele ukuphulukiswa kwakho ukhathalele umphefumulo wakho ngeke yini umvumele abe nendlela yakhe empilweni yakho na ungamkabazi ngalutho wena hamba umkholwa futhi uNkulunkulu uyokunika isifiso inhliziyo yakho ngokuba kuyintando yakhe yethu kukwenza ulangazelela ukukwenza kodwa into yakho ingukuthi sixakaniseka ngakho konke thula uthi do kubuke uthi uNkulunkulu lokho kusho mina noma ngabe ngubani ongikhulekelayo okungikhulekelayo akuthathi uOral Roberts uBilly Graham noma uWilliam Branham noma uAA Allen kuthatha uNkulunkulu kunjalo kuthatha ukukhola kwakho kugxiliswe kuyohange ngaleya kuNkulunkulu yithi uNkulunkulu kuyiqiniso futhi ngimi lapho ngedwa futhi makuthi makuthi kuhlale phakathi lapha kuze kuqathakele phansi kungene lapha usukela ekhanda lakho kuye enhliziyweni yakho kube futhi kube ngokoqobo khona ke kuzosebenza kungasebenza kuphela uma kuza enhliziyweni inkosi ibusise manje sisakhothamisa amakhanda ethu beka isifiso sakho enhliziyweni yakho sibeke phambi kukaNkulunkulu khona manje nizokwenza na sisakhuleka uma kungokwensindiso uma kungokwe noma ngabe kungokwani kubeke phambi kukaNkulunkulu khona manje lapho sikhuleka
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior, if I'm now.
Tulani manje
Lord,
Koze buzisiweyo singasho njengalabo babemi entabeni ngalolu suku base bethi kuhle ukuba sibe lapha futhi besingakha amathebelekele amathathu sibeke abelusi ngalinye kodwa iphimbo laphendula masinyane lasithi izweni uyindodana yami.
Now let us turn from that.
Manje ake sifulathele belusi kuMose noElia nasemadodeni amakhulu omhlaba nakuba sibabona bonke kodwa wathi kithi ukuba siyizwe.
His word said this, not the pastor's word, neither the evangelist.
Lezwi layo lasho lokhu, hayi izwi lomelusi noma elomvangeli noma yini enifisayo lapho nikhuleka kholwane ukuthi niyakwemukela niza kuba nakho. Uma beningathi kule ntaba ngqubuleka uphonseke elwandle futhi ningangabazi enhlizweni yenu kodwa nikholwe ukuthi lokho enikushoyo kuyakwenzeka niya kuba nakho enikushoyo.
Not necessarily would it be momentarily.
Bekungeke kube ngokubalulekile kwesikhashana kanjalo kwakungekhona kwesikhashana kuAbraham noSara kodwa wena wathi uma ukholwa ukuthi okushoyo kuyokwenzeka uyakuba nakho kushoyo.
Now Father, here's our prayer. Take us just now.
Manje baba na umkhuleko wethu sithathe khona manje thathe izinhliziyo zethu uzifake esandleni sakho futhi uziphitshize ziqine ngempela ngothando ukusinduza konke ukwesaba nokungakholwa kuzo uzenze zibe amagobongo futhi zingabi nalutho bese ke uzicwalise masinyane ngomoya wakho lapho itiyela nekolitayi kwangena emkhunjini ukugcina kwesaba nokungabaza kungaphinde kungene izweni zethu futhi futhi senze sibe yizisebenzi zakho ukuze umemezele isimilo sakho ezweni ngathi njengezincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngabantu bonke kwangathi wonke waye ocetshiwe yilokho othe kwenze kwangathi bangaphulukisa namhlanje kusukela kuwo wonke umuntu kusukela ezinhlungeni zamazinyo okuvamile kuye koyimpumputhe ohluphekile kumbe noma kungaba yini kwangathi lokho kukholwa kungaqinisa kwehange manje kuleyo nhliziyo eyayinovalo futhi ingabaza ngenkathi ngena. Futhi oh Nkulunkulu ngihlala ngikhumbula mina uQobo thina amadoda amathathu njengoba uPetru uJakobe noJohane bema entabeni yokuguqula isimo futhi babona okwenzile lapho asisoze sayikhohlwa leyo ntsonge encanyane ezansi ngaleya eFenny Creek inqobo nje uma sinokukhumbula nezinkumbulo. Ngakho kungasho utsho olungake zweni kodwa lapho sibona amandla honke kaNkulunkulu okhona kuyo yonke indawo kaNkulunkulu ophilayo ehla futhi ukuba abe nozwelo olwanele phezu kwesintu ukukhombisa amandla akho ngokulethe inhlanzi encane efile phezu kwamanzi ibuyele kuphileni futhi lokho kuhamba ukuthi ngqunga leya phezulu komnqikazi noma ongakholwayo kodwa yeka ukuthi kubhalisa kanjani enhliziyweni yomKristu. Siyazi ukuthi wena uNkulunkulu, uNkulunkulu ofanayo lapha kuleli gumbi kulokukusa, ubakhathalela kangakanani abantu abakuleli gumbi, ngabe silisa nabesifazane njengoba wenza inhlanzi encane. Yayisho ukuthini leyo nhlanzi encane kuwe na? Lutho, imemezela umsebenzi wakho nje, futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzomemezela imisebenzi yakho kuwo wonke wesilisa nowesifazane, umfana nentombazane phakathi lapha namhlanje. Uma kukhona abanye lapha Nkosi abangakwaziyo wena njengomsindisi wabo abangakabi nesihlakalo sakho futhi bangafuna ukuthulula izinhliziyo zabo namuhla kuze zonke izinto nefocufuci yezwe ukuze wena ungaqalise inhliziyo yabo ngothando njengoba uNowa enza umkhumbi ngekotilayi ngikhulekela ukuthi uzoba nabo kule mizuzu ehambayo manje esele ohlelweni siphe khona baba ngegama lika Jesu futhi ngenkathi amakhanda ethu esakhotheme.
Rich grace impart strength to my fainting heart. My
manje uma ufuna uKristu ngenkathi besacula ufuna ukuthulula inhliziyo yakho kulokhu kuza futhi uNkulunkulu ukuba akuthathe nje wena unjalo lapho ungasiphakamisa isandla sakho kuye uthi ngikhumbule uNkulunkulu akubusise mnumzane nawe mnumzane wena dadewethu wena mfowethu wena omunye othile ngaleya ngakwesokudla sami phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise dadewethu omunye othile akathi ngifuna ukuthulula inhliziyo yami uNkulunkulu akubusise dade emuva lapho Ngakuthi mina kusukela namhlanje ngibe ngowakho wonke umunye othile ofuna ukuphakamisa isandla sabo manje ngaphambi nje komkhuleko na Baba uNkulunkulu usibonile zonke izandla isikhombisa isishekelomili izandla eziyishumi ziphakamile manje sebethulula konke kwesaba nokungakholwa kwabo manje sebebiza wena njengalowo owanele konke njengesithando sabo njengomsindisi wabo njengomphulukisi wabo konke kungabaza lokwesaba bafisa ukuba kususwe kubo ngikholekile ukuthi uzosipha khona Nkosi ngobusa wakho omkhulu makwenzeke namuhla nje Ungakhuluma ukuphila enhlanzini ukhulume ukuphila kumfana omncane ufile ukhulume ukuphila kuElich Perry elele lapho efile nezandla zakhe eziphambanisiwe ukhuluma ukuphila kwencane ingane efile ngale eMexico wakhuluma ukuphila ngale kuLazaro ngemva kokuba esefile izinsuku ezine Singakwazi kangakanani ke ukuthatha ukuma kwethu namhlanje edoleni lezwi lakhe laphakade futhi sibuke ngale kwaleli thunzi lokungabaza kuye owathi ngingokuvuka nokuphila bangathi ukukhola kungathatha indawo yakho yokuphumula manje phezu kwakhe lelo dwala liqinile uKristu futhi kwangathi bangemukela yonke into abayicelile yize imikhuleko yethu lapho sisakhuleka egambeni likaKristu amen
I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation. Oh.
Manje sisacula futhi xawula nani noseduze nawe hlalani nje ninganyakazi manje si inkonzo ikaphelo kwamanje niyabo Uzizwa ulahliwe na uzizwa ungcono manje na uzizwa njengezwi liyikazi lihlanzayo lenkosi Jesu eliyangqo enhliziyweni lisihlanza kuze sonke isono nobubi manje futhi Neville